quién she be.
Oh my God, bomba met my
yeah. Bomba todo voy a hacer. Balito que la coba libera banje. Utuelera mukono kutuza kalanje. Nga mkua fune hui wakamazi. Agukalu ya wukira kuru. Nemuara, nepulira. Mkua kuwa chulutanaria. Nga tonyambara, kuwa kwangua. Kumwana baba, nitanafa. Alexandrina, yeah, yeah, yeah. Kanyoni kange joriche, uwira kuitangucha. Kanyoni kange joriche, kuitangucha. Walari, you got vibe. Wabulo you is a life. Walari, you my type. Kugwe sibu za you my size. Walari, you got vibe. Wabulo you is a life. Walari, you my type. Tokira kubali bedabanje utwali na mkono kutuza kananje nga mkua fune hui wakamazi kagukalu ya wukira kurazi kanyonye kange joriche uwina kuitangucha kanyonye kange joriche kuitangucha walari you got vibe wabulo you is a life walari you my type kugwe sibu za you my size walari vibe, wabulo you miss a life. Walai, you're my type. Kugwe sibu za you my size.